King Time.
Ono yanjagara, yansomesa, yandabilira yampe chokulya, ye musawe ndwadde yazionya, ye nyini magazi muye mwenga.